Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Abibiti babakiriza. Hafizakumullah subhanahu wa ta'ala wa hayyakumullah. Ngamugenda maso nokora emirimu emirungi ejettendo ejechitibwa ejibasemeza maso go mutonzi wa mwe ejechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tugenda maso no musomo gwaffe ogwa zaka. Eranga tuli oba tugenze ku musomo mulindwa bulijjo gwe tubasuubiza nti nno tujja kutuuka mu maaso tulabe empa ya zaka mu maali eno ey'emirundi ena gye twalabye olunaku lw'eggulo eweebwamu zaka. Olwaleero barakallahu fiikum, nga tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wataala atuwe tawfiiki ne sadad. Olwaleero tugenda kutandika n'omuteeko ogusooka ogw'ensolo oba ogw'emmaali eweebwamu zaka, nga nagwo ye bahimatu al an'ami assaa'ima. Yebahimatu ala an'ami assaa'ima, tukulage engeri munnango omulunzi gyawa zaka mu maali ye. Omuntu ayinza okugamba nti akakati nze siri mulunzi, sirina nsolo, sirina ki, naye aki toli musiraamu? Bw'oba oli musiraamu wakati gwako kubeera ng'omanya biki ebyo oweekitiibwa Allah subhanahu wataala biyasa mu ddiini ye, obeere ng'otegeera eddiini yo gwe omusiraamu oweekitiibwa akallishe, obeere ng'otambula ku nsi ng'olina ekifaananyi ekitandikirwako mu irimu eno. Ekyokubiri, obeere ng'osobola kale waakiri okuyamba oyo alina nga ye tamanyi, okuyamba oyo alina nga tamanyi. Uli mu Kampala ne munnange ova luddawa, ojja kwesiŋŋana ng'ova Itendero, ojja kwesiŋŋana ng'ova Kyazanga, ojja kwesiŋŋana ng'ova Mother Ele Nakaroke, ojja kwesiŋŋana ng'ova mu bifo eby'enjawulo. Eyo munnange bw'oddayo oba osobola bulungi nnyo okuwabula abantu n'okubakubiriza okuwa zaka, ng'ate bwe bakubuuza ebikwatagana ku mpagi bawaamu zaka osobola bulungi okubeera nga obannyonnyola barakallahu fiik. N'olwekyo omuteeko ogusooka gwe tugenda okutandikirako ye bahimatu ala an'ami assaa'ima, nga z'ensolo zino zinakutegeezaako nti ensolo zino ziri nnya. Ensolo zino ziri nnya, ng'ensolo esooka yeŋŋamiya, ensolo ey'okubiri y'ente, ensolo ey'okusatu y'embuzi, ey'okuna y'endiga. Ensolo zino owekitiibwa Allah subhanahu wataala yazoogerako mu ayaati ez'enjawulo, ng'azoogerako mu ngeri ey'enduli naye nga mu ngeri y'emu, zinnyonnyolwa bulungi n'obeera ng'osobola bulungi nnyo barakallahu feek okuzitegeera. Owekitiibwa Allah subhanahu wataala bwe yali azoogerako mu sura gye bayita Az-Zumar yagamba nti wa anzala lakum min al an'ami ategeeza zine nnya thamaniyata azwaj. Ensolo zino zirimu peya nnya, nga peya zino ennya zezivaamu ensolo munaana. Ensolo zino zirimu peya nnya, nga peya nnya zivaamu ensolo munaana. Kakati owekitiibwa Allah subhanahu wataala ensolo zino omunaana Allah zayogeddeko nti thamaniyata azwaji mu surati Zumar yezinyonyola mwana wattu mu sura gye bayita al an'am. Owekitiibwa Allah subhanahu wataala tugerabya nti al an'am ze zino zayogeddeko wa anzala lakum min al an'ami, kati ali ku suratu al an'am. Surat al an'am eyo ekwatagana nnyo ku nsolo, era mwana wattu eno faida giwulire barakallahu feek. Omuntu yenna ayagala okutegeera shiriki w'ebika, ayagala okutegeera shiriki akolebwa mu bika, shiriki akolebwa mu kuziza, shiriki akolebwa mu miziro, munnange soma suratu al an'am, naddala pages ezisembayo ojja kutegeera ebintu bingi ebikwatagana ku miziro egyo n'obwa haramu n'obwa shiriki obukolebwa mu bintu ebifaanaganako bwe bityo barakallahu feek. N'olwekyo ezimu ku zo ye aya eno sigenda gigaziya ku lw'ensonga nti ajja tujja ku mulama gwe tuliko, naye genda ogitunuulire barakallahu feek, onoonye ku tafsiri waayo ne ayati zonna ezeetooloddaawo ne ayati zonna ezeetoloddaawo. Waqalu ma fi butuni hadhihi lanaamu khalisatun lidhukurina wa muharramun ala azwajina. Ogendaawo nonoke ayati zonna ezeetoloddaawo zikulaga bulungi nnyo obwa shiriki obuli mu miziro gino n'ebintu ebyali bakola. Insha Allah betulifuna obudde, nasaba Allah abeere nga atuwa obudde mu maaso awo tubeerenga ebintu bino tubyogerako mu bugazi insha Allah subhanahu wataala. Nekye njagaddemu ye aya eno nti owekitiibwa Allah akunnyonnyola ensolo ziri omunaana zaakoonyeeko nti wa anzala lakum min al an'ami thamaniyata azwaj. Allah yazikoonako mu sura eno gye bayita al an'am, bwe yagamba nti thamaniyata azwaj min adda'ani ithnaini, nakutegeezaako nti endiga nembuzi byombiri liyo biyitibwa ganam kakati endiga yo netwali erinnya nga lya baan ye baan ate embuzi netwali erinnya erya maaz naye nga byonna biri wansi w'erinnya gye bayita ganam kati Allah gadi thamaniyata azwaj kati akutaguliramu katono then oluvannyuma insha Allah ngenda kutagulira ate ebirala bino Allah subhanahu wa ta'ala byanabakonyekono barakallahu fikum kati Allah gadi thamaniyata azwaj minadda'ani ithnaini adda'ani nkutegeezezza nti yendiga kati Allah gendi endiga erimu bbiri erimu ensolo bbiri ensolo bbiri zeziriwo ezo mulimu ensajja endiga ensajja yo eyitibwa kabush ate endiga enkazi eyitibwa naaja yeri Allah jayogerako mu surati Sad mukyafaayo kya nabbi Dawud alayhi salam khasmani baga baduna ala badu fahkum bainana bilhaq inna hadha ahi lahu 99 naaja eyo naaja yali ndiga nga nkazi thamaniyata azwaj min adda'ani ithnaini kakati esoka ye kabush eyokubiri ye naaja naaja au Allah tegeza endiga enkazi n'endiga ensajja nkutegeza nti ensajja eyitibwa kabush ate enkazi eyitibwa naaja n'agamba nti wa minal ma'zi ithnain ate n'emumbuzi namu mulimu bbiri embuzi esooka eyitibwa madha esooka madha yensajja ensajja eyitibwa etya ensajja eyitibwa tais ensajja eyitibwa tais ate enkazi eyitibwa etya enkazi eyitibwa anza enkazi eyitibwa anza nolwekyo ezo zebbiri eziri mu mbuzi wali esooka mu ndiga kabush ninaja ate wano maaz mulimu bbiri mulimu tais mulimu ni anza anza yimbuzi enkazi bajita anza wamina almaz ithnain Allah nagena maso nagama qul adhkaraina harrama amil unthayain amma ishtamalat alay arhamul unthayain nabbiuni biilmi in kuntum sadiqin ayatu zogira kusoma zetogeddeko barakallahu fika zikwada nakubyerika ne bidaifana ko webitu ne tukwende maso ku kino kyetwagala tuleke kubeeranga tuva ku munama barakallahu fikum Allah nagena maso nagantu waminal ibili thinaini eyo aya ya kubiri mu suratu madha al-an'am sitegeza namba ya aya la wabula kubanga ayati zino emu eri kikumi ana musatu eri kyetwogeddeko esoose kati eno aya endala Allah jagenzeeko eri kikumi ana munya Allah yagamba nti waminal ibili thinaini neemu ngamiya mulimu bbiri ebbiri ezingamiya zeziriwa esooka ye jamal esooka ye jamal yensajja eyokubiri ye naaka eyokubiri ye naaka naaka jeji yegundi yenkazi yengamiya enkazi engamiya enkazi eyitibwa naaka ate engamiya ensajja eyitibwa jamal engamiya ensajja eyitibwa jamal naagamba nti waminal ibili thinain ezo enkulaze waminal bakari thinain neemunte mulimu bbiri mulimu ensajja bagiyita thur ate enkazi bagiyita bakara ensajja bagiyita thur yennume ate enkazi bagiyita bakara kakati ate bwowulya bakar Allah gati waminal bakari thinaini anti bakari eno bwoba ogyetegereza rau eriko kasira waminal bakari kati bakari eyo ismu jins linnya limadha lyakika nti zinonte wabula enkazi ebaako ta al marubuta amakulu ensajja bajita fau ate enkazi bajita madha bajita bakara nga kuliko ta al marbuta eyo yenkazi barakallahu fik kale ensolo ezo barakallahu fikum wekiba Allah subhanahu wa ta'ala yali azogerako mu Qur'ani mu ayati ezo kakati munnango wekitiibwa mukkiriza tugenda kutandika n'ensolo eyitibwa engamiya lwaki twagadde okutandikirako songe waffe tujinna nnyo naye olwokuba gwe mutego gwe tuliko tetuyinza kujirika bule saawa barakallahu fik kimanye nti okumanya kwa kitiibwa obutamanya si bwa kitiibwa okumanya kwa kitiibwa munnange kiriza ubeerenga omanya ebifa ku ngamiya akallishe onyumirwe akallishe omanye nti dini Allah subhanahu wa ta'ala erina dini Allah subhanahu wa ta'ala erina enteekateeka ere ina mateka manji munnange gotekeddo okubeeranga oba gogwanira okubeeranga omanya nga bw'omanya ebintu bingi ebigasadde ebitagasa mu byedduniya then okumanya ebintu bino ebya akhira kisigala kya bbeeyi barakallahu feek. N'olwekyo katandike nene ensolo gye tutalina nnyo waffe tugiyite mu ngeri ey'obufunze barakallahu feekum tusobole okubeera nga tusembyawo ziri ze tulina ewaka tubeerenga insha allahu taala zonna tutegeera engeri gye tuziwaamu zaka ojazakum allahu khayran. Ekisookera ddala kimanye wekitibwa omukkiriza nti nga bwe nakulaga emabega nakulaga ku niswaabu ne nkolina ku niswaabu y'ensolo zino, nakulaga niswaabu y'ensolo ne nkulaga niswaabu y'ebirime ne nkulaga maadha niswaabu ya urubu tijara ne nkulaga niswaabu nabikoonako wali emabega era kati tubikuddira mbarakallahu fik mu ngeri entongole. Kakati okusookera ddala kimanye nti omuntu yenna alina eŋŋamiya kasitaaweza eŋŋamiya ttaano kasitaaweza eŋŋamiya ttaano eŋŋamiya ezo ettaano aba amaze okufuna niswaabu. Nakutegeeza nti eŋŋamiya ezo si tteeka nti zirina kubanga nkulu, nedda ne bw'obeera ng'obadde olina eŋŋamiya bbiri zokka nga nkazi wagenda n'ogula eŋŋamiya bbiri nga nkazi, emu nejja neggwako nga lirimu maadha eŋŋamiya bbiri endala nejja neggwako nga lirimu eŋŋamiya emu, amakulu zombi ne zizaala. Bwe zimala okuzaala oweza eŋŋamiya mmeka? Owezeza eŋŋamiya ttaano. Olina niswaabu wadde esatu nto? Naamu, olina niswaabu, oli mugagga gwe. Mu busiraamu, mizaani y'obusiraamu, oli mugagga, olina eŋŋamiya ttaano. Tayibu, tugamba nti wezaka nedda, tandika okwapulayinga ebintu bye nvudde mabega nga nkulaga. Tugamba nti wezaka nedda, tetugambira nti wezaka wadde gw'oyingidde mu bagagga. Wabula, tugamba nti singa omwaka guyitawo okuva eŋŋamiya zino ziweze ttaano. Singa omwaka guyitawo okuva eŋŋamiya olunaku eŋŋamiya zino lwe ziweze ttaano ne guyitawo ng'okyaziweza eŋŋamiya ttaano oba okudda waggulu nga zeeyongeddeko emu okuzaala n'efaanako bwe bityo, munnange manya nti obanjibwa okubeera ng'owa zaka. Ogenda kwa zaka yaki? Ogenda kwa zaka ya mbuzi emu yokka bweti. Ogenda kwa zaka ya mbuzi emu. Abaffe nzikirizibwa okuwa zaka ya ŋŋamiya eyo kawulu ya jumuhuru ala ulama majorite yaabo manyi ekigambo kyabwe nti okkirizibwa okuwa zaka y'eŋŋamiya gwe oba oyagadde okukikola. Lwaki? Anti wano Allah yagamba mbuzi mu ngeri y'okwanguyira y'okwanguyiza gwe barakallahu fiik, naye bw'obanga omutima gw'omugazi n'oyagala gwe owe zaka nga y'eŋŋamiya obusiraamu bukikkiriza barakallahu fiik. Ye kawulu ya jumuhuru wadde nga olwa bagamba nedda Allah yalamula mbuzi tuyina kubeera nga tuwambuzi, naye emiryango gino gyonna egya sadaka egy'okusaddaaka emiryango gino gyonna egikwatagana ku maali teri kubuusabuusa kwonna, nti nno omuntu gy'akoma okubeera ng'akoze ekisinga okubeera ekinene gy'akoma okubeera ng'afunye empeera mu maaso g'ekibwa Allahu subhanahu wataala. Nga bw'olaba nti mu ubuhiya omuntu bw'asala embuzi emu aba amaze okusala ubuhiya ne bw'asala embuzi ttaano kyakoze kiba kya bbeeyi nnyo okusinga kiri. N'olwekyo kawuli ya jumuhuru wallahu alam yesingako okubeera entuufu, naye nga tuli wali ku ekyo kikakatako kubanga abantu kino kiri rweya nti omuntu agenda kukwataawo eŋŋamiya ng'obusiraamu bwamugamba mbuzi, kubanga abantu Allah yabagezesa n'okwagala emmaali zuyina linnaasi hubu shahawaati minan nisaai walbaniini walqanaatiri almuqantara maadha kutuuka aya gyekoma n'ayogera neku alana aya maadha anaam ne harf kale abantu kizibu batono abakola ekyo, naye obusiraamu bwo bukugamba kubeera nga owa embuzi emu ekyo ekyetteeka ekikakatako. Kasokubeera ng'omwaka guyiseewo ng'eŋŋamiya zino zikyawera eŋŋamiya ttaano oba okudda waggulu. Tayibu ogenda ku embuzi emu mu ŋŋamiya ttaano. Tayibu ziweze eŋŋamiya musanvu mpe embuzi mmeka okyawa embuzi emu. Ziweze eŋŋamiya mwenda mpe embuzi mmeka okyawa embuzi emu. Amakulu omwaka ogw'okubiri guzzeemu ne guyitawo gugenza okuyitawo nga nnyina embuzi eŋŋamiya mwenda zizadde ne ziweze mwenda. Mpa egundi zaka ya okyawa zaka ya mbuzi emu mu ŋŋamiya mukaaga ttaano mukaaga musanvu munaana mwenda kasita ziweere eŋŋamiya kkumi awo ng'oli okuyingira mu mbuzi bbiri. Eno famula gye twali nti awo buli ŋŋamiya ttaano ttaano zirimu embuzi ate ekiri wakati awo kigoberera kiri ekyemabega. Kiki ntegeeza? Eŋŋamiya ttaano zirimu embuzi, eŋŋamiya ttaano endala amakulu awo ng'ozigasaamu ze kkumi awo zirimu nazo embuzi. Tayibu ekiri wakati kyekiriwa? Kyekiri okuva ku mukaaga okutuuka ku mwenda oba okyaweera ku mbuzi eriyo emabega, oba okyali ku mbuzi eriyo emabega, طيب إنغامي يكون تزرب زلمو يمبوز بيري أتين غامي يكون من التانو زلمو يمبوز ساتو طيب أتين شلو وقت ياو وقت وكمي نيمو ماذا نميكا وقت وكمي نكمي نينيا awo na ochawera ku mbuzi bili ochali ku mbuzi bili mpaka loyingira 15 awo lobirango wembuzi 3 bocho embuzi 20 zilimu embuzi nya ngamia 20 zilimu embuzi nya taib wakati we 15 ne 19 obochawera ku embuzi obochali ku mbuzi 3 ngazowa wahakadha okutuuka ku mbuzi 2 munya kasazuwera embuzi afwan kas okutuuka ku ngamia 2 munya banange bigabo bino olukwitiriza okogera embuzi ngamia bichi bicho jatuli atunanagira mu rusinyo kye kigambo mbuzi ngabadde jagala ngamia ne bwo bogoberera bulungi otegeera ndi wanodo limi rudduse ayagala kino wanodo rudduwe ngamia kino naye ategeeza kino barakallahu fi sabab Allah belenga nyweza olulimi n'okuteeka ebirowoozo belenga bikunganye okusobola okubeera nga tugusa bulungi nnyo akasonga kano إنه ولي ذلك والقادر عليه كاكاتي قويشتي وبارك الله فيك وتجزاتك السزويرة إنغمية آبيري منيا أو إمبوزي وزيكوما أو إمبوزي وكوزاكاي مبوزي وفرمي أمبوزي وامبوزي أو وزيكوما كاتي بوزيوير إنغمية آبيري متانو نزوير إنغمية آبيري متانو ogenda kuwa chi awogenda kuva mukumbuzi otandika okuwa engamia era ogenda kuwa engamia gye bayita bintu mukhab bintu mukhab yeriwa teka ebirozi ku kigambo bint ekulaga nti eno engamia nkazi bintu mukhab awo wakati wengamia abiri mutano okutuuka ku ngamia asatu mutano awo wonna owangamia engamia eriwa owangamia gye bayita bintu mukhab yeriwa eyo bintu mukhab engamia enkazi eweza omwaka gumu ng'eyingidde mu mwaka ogwokubiri ne bwebeere guyingidde mu wiiki emu yokka ne bwebeere guyingiddemu maatha wiiki emu yokka oba ennaku nnya eyingidde mu mwaka ogwokubiri khalas gikwate ogiweeyo bintu mukhab eyo ezakaayo gy'ogenda okuwa mu ngamia zonna eziri wakati wa 25 27 asatu awo natu kyagamba wa bintu mukhab asatu mubiri wa bintu mukhab nyini ngamia zanga asatu mutano emadha asatu munyankole ntya wa bintu mukhab kitegerekese okutuuka ku ngamia asatu mutano kasazuwera engamia asatu mutano awe bikoma okoma kwa asatu mutano teka yebirozo kantu kano walu wakantu wana akali tekiniko enyo wali twala byenga okutuuka ku ngamia abiri munya kasazuwere ngamia abiri mutano aongodda ku mbuzi afwan ngodda ku ngamia aongova ku mbuzi ri ngodda ku ngamia naye ate wano ziri okuva kwa abiri mutano okutuuka kwa asatu mutano so wali twagambye okutuuka ku mbuzi 2 munya nga bwengira mu 2 mutano mubashara ngo tandika naye ati wano kirindi okuva kwa 2 mutano okutuuka kwa 3 mutano amakuru ne bobeero oli ngamia 3 mutano tunulya 5 eno jendiko ngamia 3 mutano oba ochawa ngamia eri je bayita bintu mukhab sate ngamia 2 mutano awo oba oli mukuwachi oba oli mukuwachi oba oli mukuwa madha obo yingide madha obo yingide binti mukhab kakati wano kasazi yingida asatu momo kaga teka yebirozo asatu momo kaga awa asatu momo kaga uochukira notandiko kuwa engamia endala erebe na ngamia emu ngankazi bajita bintu labuni bannange kachike mbade nyakala walote gire bulungi nagambye nti engamia abiri munya wokoma okuwembuzi bwoyingira mu 25 awongo yingira mu ngamia no ngamia enkazi emo eyo mwaka gye bayita bintu mukhab naye ate wano okuva kwa 25 okutwa kwa 3 mutano 5 giteke ebyo 3 mutano oyirobo kyali mu ngamia eyo kakati ntandika jjo kuwa ngamia endala neva kweri eyo mwaka ogumu nengenda kuye emyaka ebiri gye bayita bintu labon ngoyingidda 3 mu mukaga so si wali kwa 3 mutano la tuke okoma kwa 3 mutano okwa bintu maja madha mukhab kakati wano woyingira mwa 3 mumukaga awo busira mugabulo kwa kuchusa ngabugama ndi kakati wa engamia enkazi ewezeze emyaka ebiri ngeyingi demu mwaka ogwo kusatu bajita bintu labun. Bint labun. Eyo bint labun teka yebiro uzo na yonkaz bint labun au. Kakati ingamie yubarakallahu fake. Jibaita bintu labun. Ogenda kube iranga. Ojiwa. Ibanga joma nangu iningamia. Asatu mmukaga. Okutuka kungamia anamutana. Yeriwa ebeweze zenya yake ebiri ngeyingidde mu mwaka ogwo kusatu nebere guyingidde mu naku nebere guyingidde mu wiki nebere guyingidde mu mwezi zengamiyo okuba kwa satu mukaga okutuka kungamia anamu 5 tayib bwezi werengamia anamu mukaga irateke ebirozo ku mukaga eno bwezi werengamia anamu mukaga kitegeza nti wana mu 5 abachali naye mu bintu labun abachali mu bintu labun bwezuwe ringamia anamu mukaga, okutuka kungamia nkaga, aungachuka ngava kubintu labonu. Okufa kungamia anamu mukaga. Chite gezaachi, ingamia anamu musavu, agenda kubagwe wenu jengendo kuraga. Ingamia 15, agenda kubeda wenu jengendo kuraga. Ingamia 5, awenu jengendo kuraga. Okutuka kungamia nkaga, wikoma. Awawamu chengkanachi, awengame jibaita hikwa. Hikka. Wati bajita hikka. Ama kurukati. Yastahiku. Au tastahiku. Ingamie nengaz. Tastahiku. Katikirizibwa okubiranga. Madha efuna egwako. Eba etuso okubiranga efuna egwako. Kubangu buwangazu ingamie. Wechitibu mkiriza. Buwamfu nyo. Yeso ngarwati muubuhia. Bagamba kusala ingamia ya miyake etamu. Urubu wangazu ingamia. Nti ingamie tuka mchisela nti. Kati khalasi kakasi musinna igwani dokubi ilange salibu kuhuduhia inakubaya miyake 5. Kali hikka ingamio kubi ilanga etuso kuwaka. Ingamio kubi ilanga etuso kubi ilanga etiki bwebi intu jibaita hikka. Baulaba gamati ime itiba hikka lukubanti etuse katoku tiki bwebi intu. Obo kubi ilanga hikka etuse okubi ilanga koletia nga ewaka. Kakati ewe weziza miyake 3. Ngi ingi demu mwako kukuna, newewe kuingi demu wiki emu. Eyundo ingamia jowa, wakati wengamia, anamu mukaga, ningamia nkaga. Owa ingamia ibajita batia hikka, ibana yu ngamia nkazi, barakallahu fiki. Ngeweze miyake 3, ngi ingi demu mwaka kukuna. Tai, okupa kungamia nkaga muemu, okutuka kungamia nsanfu mutanu, au mpache nkanachi, au mpangamia ila, bajita jadhaa. Jadha'a. Tuwayo gede kujadha'a. Kwa aini. Itali kota almarubota. Kutwadi tuwa gira kukundi kundiga. Eweza emyezi omukaga. Walinga tuwa gira kumadha. Mkusala obo ya mbiga matokirizi. Okusala jadha'a minadha'an. Ejo itekuba kota almarubota. Katinu ilikota almarubota jadha'a. Ha. Nikuba kota almarubota. Ene yogiru wako wanumunange. Uwechitiwa omukiriza. Ebe ilangamia. Eweze miaka ena nge ingi demu mwaka ugokuta newe bilange uingi demu amakuru chiti tugeza nte uingi de amakuru etandi soguta ambura ugokuta chiti tugeza etandi soguta ambura ugokuta anu e ingi demu mwaka ugokuta anu ewe jetu ogera kwa jazaka Allahu khairan kakati eye fana gana kubwe jiba itajaza ewe li nini yake ena nge jujuza nge ingi demu mwaka ugokuta anu muna nge ujowayo wakati wengamia enkaga muemu okutuka kungamia nsanfu mutano au wakati awona emakuru ngamia enkaga mutano wajadha ngamia enkaga musanfu wajadha ngamia nsanfu wajadha ngamia nsanfu madha mubiri wajadha okutuka kungamia nsanfu mutano bwezuwele nsanfu mutano khalas awo wokoma okubeera ngo wa ngamia emu enkazi jebaita jadha kakati barakallahu fiki ulfanyuma ogenda genda kungamia endala zengamia nsanfu mukaga okutuka kungamia chenda. Engamia nsanfu mukaga okutuka kungamia echenda. Ogenda kutandika kuwa bili. Ogenda kutandika kuwa ngamia bili. Wabula wali ewasose okoma okwengamia emu ngoli kungamia nsanfu mutano. Kasasuke nsanfu mutano. Nezuwe na nsanfu mukaga. Au bintu bichuse, katogenda kutandika kubeiranga, owangamia, ngowangamia bili, nsanfu mukaga okutuka kuchenda. au genda kuwa ngamia biri wakati awonna ngamia biri chi zina bitendo chi owa binta labun eri bintu labun je twakugambye jowa nga ya myaka ebiri ngeyingidde mu gwoko satu myaka ebiri ngeyingidde mu gwoko satu kati owa ngamia ze nkazi biri zo wa ngamia nsanvu mukaga okutwa ku ngamia chenda owa binta labun owa binta labun kati mungiriye barakallahu fek ova ku ngamia chenda mwemu okutuka ku ngamia chikumi mwabiri ugenda kuwa hiqatani hiqatani zeziriwezo hiqatani zembuzi afwan zingamia hiqqa jetwayo gedde ku ali metwatu kulaka hiqqa nitugama ati yetuse okuwaka ere tuse nokwetika twagame ati yaweze myaka esatu ngeyingidde mu mwaka ogukuna kakati zezingamia ebbiri zowayo mungamia chenda mwemu okutwa kungamia chikumi mwabiri amakuru ingamia chenda mutano wa hiqatan ingamia chikumi wa hiqatan ingamia chikumi mukumi wa hiqatan ingamia chikumi kumi na tano wa hiqatan ingamia chikumi mwabiri wa hiqatan ezo biri zowayo zeziruwa ingamia biri ngaziweza madha emyaka esatu buli emwe weza emyaka esatu ngeyingidde mu gwokuna etandisa okutambuza omwaka ogwokuna ne bwebeera yakagutambulako maadha ennaku bbiri oba wiiki oba mwezi wahakadha wahakadha n'olwekyo owekitiibwa omukkiriza kimanye nti kaseŋŋamiya zisukka ku kikumi mu abiri waliwo ababuuza ekibuuzo nti yi ezo nazo gyeziri waliwo omuntu alina eŋŋamiya esukka mu kikumi mu abiri okwanukula nam gyeziri bulungi mawanga ga abawarabu bazigazirina mu bungi abawarabu sooka obaleke n'obbaleka amawanga ga north africa ethiopia abatatuseeko e somaliya mu mambuka naddala g'eggwanga lya somaliya eŋŋamiya zikubyeko osiŋŋaana omuntu omu ng'ali mu ŋŋamiya maatha bikumi bina ali mu ŋŋamiya bikumi bitaano n'olwekyo bino munnange bye tusomako gyebiri bikubyeko nno amawanga ag'eŋŋamiya ng'euganda bwe mbeera n'omuntu ng'alina eggana lye nti lukumi meka enkumi ttaano omutwalo neno wabeera nazo ŋŋamiya bikumi bitaano ŋŋamiya lukumi gye bakoma okubeera nga maatha obugagga bw'omuntu gye bukoma okubeera obw'amaanyi gyakoma okuba n'eŋŋamiya ennyingi kubanga eŋŋamiya nsolo ya bbeeyi ya bbeeyi ya bbeeyi olw'emigaso emitirivu egirimu okubeera nti ekozesebwanga transport hatta n'okutuuka olwaleero ekyakola nga transport wano naddala mugundi wano yaman ekulira ddala nga passport maatha afwan nga transport maatha means of transport naddala mu bifo eby'ebyalo basibako ebigaali n'ezambuka ebifo ebyagasozisozi eyo omugundi waggulu eyo emotoka gyezisobola okukalubirizibwa okubeera nga ziyingira nezigenda maatha ezo ezeetikka ebyamaguzi okubijja mu kifo ekimu okubituusa mu kifo ekira naddala mu bifo eby'ebyalo yalo gikozesebwa maatha okunyola zimashines n'ebintu ebirala bingi nnyo barakallahu fikum ogisiŋŋaana nga bagisibye ku kyuma emaatha ekikamula omubisi y'omulimu gwayo kwetoolola bwetoolooza ebeera yeetoloola ne bagipimira essaawa nga nnamba ebimaze okubeera nga ekamula ebidomola nga bibi bya habat sauda n'ebyo oluusi ebya zaiti zaituuni n'ebira efaanako bwe bityo ebintu bingi nnyo byekola wa barakallahu fikum n'olwekyo nsolo emaatha ya bbeeyi nnyo nnyo olw'emigaso emiyitirivu egiri mu nsolo eyo ensonga lwaki allah agamba nti afala yanzuruuna ila al ibili kaifa khuliqat afala yanzuruuna ila al ibili kaifa khuliqat n'olwekyo kasezisukka ku ŋŋamiya ekikumi mu abiri awo buli ŋŋamiya makumi ana ogenda kuwaamu eŋŋamiya gye bayita bintu labuuni emu buli ŋŋamiya makumi ana ate mu buli ŋŋamiya makumi ataano obeere ng'owaamu eŋŋamiya gye bayita hiqqa bintu labuuni twonna gikutegeeza nti emyaka ebiri okuyingira mu myaka maatha ng'eyingidde mu mwaka ogwokusatu ate hiqqa yeyina esatu ng'eyingidde mu gwokuna kitegeeza kino nti buli ana waamu bintu labuuni mu buli ataano owemu hiqqa ng'ate tugambye nti bwe ziba zisusse kikumi mu abiri kitegeeza ki kitegeeza nti bw'oba olina eŋŋamiya kikumi mu abiri tugambye nti waamu hiqqa taano owaamu embuzi eŋŋamiya bbiri eziweza emyaka esatu nga nkazi kakati kitegeeza nti bwe mba nnyina eŋŋamiya kikumi abiri mu ttaano mba nkyawa kyenkana ki mba nkyawa hiqqa taani mba nkyawa hiqqa taani oba okyawa ngundi ŋŋamiya ezo ebbiri hiqqa taani tayibu kakati nyingidde mu ŋŋamiya maatha kikumi mu asatu nyingidde mu ŋŋamiya kikumi mu asatu katusoke tuddeyo wali katusoke tuddeyo wali mabega kungamia chukumi abili mutano. Bagame tibwezisu kengamia chukumi mwabili. Au mubuli ngamia makumi yana obo wamo madha, obo wamo bintu labonu. Mubuli ngamia makumi ya atano wamo heka. So wakultula biyotokuwa kungamia chenda muyemu. Okutuka kungamia chukumi mwabili wamo heka tano. Kwa hivu, kakati bwezibe la chukumi abili mutano, au mba mpamo ngamia mmeka. Zili chukumi abili mutano. Au mpamo ngamia mmeka katingobala. Ntimu chukumi abili mutano. Mulimu makumi ana mmeka. Ujagendo kumanya. Ukuraba. Nga mulimu ngamia makumi ana emirundi esatu. Nwosigaroka balansi kangamia mmeka tano. Chitegeza. Ntiao ugenda kuwa ngamia satu zilizi bintu labonu. Ugenda kuwa ngamia satu zi bintu labonu. Watch. Kubaka tibagami ntibuzisu kachi kumi ya abiri, au bulingamia makumi ya ana, ugenda kuwa mbintu labonu, ate bulingamia makumi ya atano, uwe mahika. Taibu, katizisu se chikumi mwari, tulaba zili chikumi ya abiri mutano. Au tusika tuchari kwa hika tani, zoka, la. Au tuwa tusefu, nga tufundi kwa hika tani, nga tugenze kumada kumbanati labonu, satu. Banati labonu, satu. Zitugendo kube ilanga zituwa. Wachi kubanga mulimu ana, songa batuke mwuri ana, mulimu bintu labonu. Era nani ndala ezechinana nani ndala ezechikumi mwabili ate susse mu chikumi mwabili ezechikumi abili mutano kitegeza tugenda kuwa banat laboni satu tayib ziwe zengamia chikumi mwa satu batu gandi bwesu ka chikumi mwabili mubuli makumi ya tano mubuli makumi ya tano tugenda kobeeranga tuwamo madha hekka ate buli makumi ya tuwe mbintu laboni tayib kati ate omuntu yuno alinengamia chikumi mwa satu agenda kuwamu madha engamia mmeka kakati ngotunulira mu chikumi mwasa tu muli mwana na atano okwanu kulandi ye ojja kubwera nga mulimu atano nana nana mulimu amakumi atano mulimu nana nana che chikumi mwasa tu amakulu muli mwana eyo binti labon muli mwana endala ejo chinana eyo binti labon mulimu na atano fifite endala zezu kwa chikumi mwa asatu. Amakuru, mchikumi mwa asatu, mwenimu amakumi ya atano, ate patuke mwubili ya atano, hika. Ate mwenimu nana emirundi yebili. Mwenimu nana emirundi yebili. Mwenimu atano, nana, nana. Ana nana, chinana. Atuwa na atano mmeka, chikumi mwa mmeka, chikumi madha mwa asatu. Taibu, chitegeza tinyenda kuwa hika, emu, nebintu laboni, bili, mungamia chikumi mwa asatu. Nyenda kuwe mbu ingamie emu, eweza emiaka esatu, atela mungiri emu, mpe ningamia bili, ezuwela madha, ezuweza ingamia bili, madha emiaka ebili, nga zingi de mwaka, ugo kusatu, kulia mungi ingi de mwaka, ugo kusatu. Five, katinyini ingamia chikumi mwana, ndi mkunyo nyola chilindi, kwezisu kama kumi abili, aubuliana wa mbintulabuni, mwatano uwe maheka. Five, nyini ingamia chikumi mwana, bobo ine ngamia makumi chikumi mwana augenda kwa hekka tano kubanga muli mwa tano atwa gamitu buli atano muli mheka muli mona tano ekyo kye chikumi ate muli mona ana kata makulu ogenda kuwa bintu labon emu yeweze myaka ebiri ngengi de mugoko sato owemu ne hekka biri kye chikumi chiri kiri mheka biri wonna wamu kye chikumi mwana five. Nyine ngamia chikumi mwa tano, nyenda kuwa zakantia, nyenda kuwa thalatha hekak. Nyenda kuwa thalatha hekak, nyenda kuwa heka satu. Kubanga mulimu atano, natano, natano. Barakallahu fik, munangi binububi ya tegeleza burunji nyo, bikuangu ila burunji nyo jazakallahu khairan, okube ilanga, obibala, obigobila burunji nyo jazakallahu khairan, nobe ilanga, uwazaka, mumpa, etufu, wajazakumullahu khairan. Kati ako kubogera geranyiza omuwendo omwangu okuvaawo okwambukira ddala waggulu beeranga ogerageranyiza okwo otegeere nti kati nyina omuntu aine emadha engamia bikumi ebiri abaawo kyenkana ki teri kubuusabuusa bwana aine engamia bikumi ebiri ajja kuwa heka heka kanya ajja kubeeranga awa heka kanya zagenda okubeera ngaawa obujulizi ku nsonga eyo barakallahu feek bungi 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 obumu ku bujulizi obwo يا حديثي يا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حديث نبارك الله فيك مبارك الدلة كتجت نوري لي جزاك الله خيرا يقول عنكو بجولي زي كون سونجينو حديثينو إلي مبخاري iranga yali Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu nga wandikide sahaba uwekiti wa itiba Anas ibn Malik radiyallahu anhu kumurembe nga madha Abubakar Siddiq ya khalifa nga Anas ibn Malik yali ya novuna nyizwa kukunonya zaka oba kujja zaka mugwanga lya Bahrain bwati Abubakar Siddiq namuandikira nga mulunganya kuungirija ino kubeeranga aleta zaka eno kyava gamba radiyallahu ta'ala anhu khalifa ar-rashid qabbah Allah shi'a abavuma khalifa ono owekiti kwa mkwano gomba ka Muhammad SAW ila mkodomi we Allah weyogera kon thaniya thinaini idhuma fil ghar thaniya thinaini idhuma fil ghar agamba Abubakar Siddiq nga wanika Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhuma agamba ant bismillahir rahmanir rahim hadhihi faridatu sadaqah allati farada rasulullah sallallahu alaihi wasallama wallati amara Allah biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulafidhi dala wallati amara Allah biha rasulahu amgama bismillahir rahmanir rahim awalik Anas ibn Malik amgata hadhihi faridatu sadaqah bati Allah buyalalika sadaqah allati farada rasulullah sallallahu alaihi wasallama yenu sadaqah yenu zakah bati buyajidalika ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama wallati amara Allah biha rasulahu era bati owekiti bwa Allah buyajidalika obabu yagalagira omubaka we abelinga ajisomesa abasilamu okubeeranga bajiwa naga man suilaha ala faman suilaha min almuslimin ala wajhiha omusilamu yenna areera ajisabiddwa nga ajisabiddwa mu nnungamizibwa efaanaganako bweti fal yu'tiha fal yu'tiha areerenga ajiwaayo areerenga awazaka waaki kirugwe kiti anti mu mirembe ejakulembera nga n'olwali bwe kitobe kikyali mawanga agatabaka obusilamu zaka etumibwa abantu babaita bajabi muriwaye endala oba mu lafudhi endala babaita basua batambula mbantu nga batunuulira zaka abantu batuuse okuwa zaka ne balaba nti buli muntu awadde zaka abali mu nsolo wadde mu zaka abali mu mbuzi wadde mu zaka oyina embuzi mmeka ne balungamya abantu babeera bafukaha ate nga balina sultan y'okubeera nga bakuŋŋanya zaka mu bantu kati ono Abubakar kyagambye famani suilaha min almuslimina ala wajiha omusiraamu yennagi babeera babaagiza zaka eyo nga bagimubaagiza ala wajihiha nga bwenugiruŋŋaniza bulungi wano mu kiwandiiko kino fal yu'tiha abeere ng'agiwaayo waman suila fawqaha fala yu'ti ate asaibwe nyingi okusinga eno jinnungamiza wano njombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwati buyajidalika era Allah subhanahu wa ta'ala bwati buyajimulalikako madha abira banjizidwa asabidwa nyingi okusinga kawo tajiwa kyafata ni kukujinyonywa nagan fi kulli arba wa ishirina min al-ibili fama dunaha minan na'ani min kulli khamsi sha agambye nti okuva ku ngamia madha tano okutuuka ku ngamia aliri munya okutuuka ku ngamia aliri munya omuntu yenna abazirina fi kulli min kulli khamsin sha abiringa awa mu buli ngamia ze tano nga awamu embuzi emu amakuru ebyo ni swabu embuzi ze ngamia tano awamu embuzi emu ngamia 10 mbuzi 2 ngamia 15 mbuzi 3 ngamia 20 mbuzi nya ziko makumeka ziko makwa 2 mu 5 bayingira biri mukaga nga byendu kunyonyonde kati nimukula kabula zibujulizi byonna bine biri wano bikwanguira bobanga osose kuulize eje so lai sose kunyonyola hadithe ne birenge kwanguira naje na masuna kan faida balagat 25 ila 35 fafiha bintu mukhad untha fafiha bintu mukhad untha kashazibiranga ziweze ingamia madha 25 okutuuka ku ngamia 3 madha 5 abagenda kuwa bintu mukhad untha aina kubeeranga awamu ingamia enkazi eweza omwaka ogumu ongeyingidde mu gwokubiri gye bayita bintu mukhad untha aina kubeeranga nkazi nagan fa idha balagat 36 ila 45 kasazimala okubeera ingamia 3 mukaga okutuuka ku ngamia ana mutano fafiha bintu labun untha aina kubeeranga awamu engamia enkazi yabaita bintu labun najikutegeza dante weze myaka ebiri ngeyingidde mu madha mu mwaka ogwo kusatu ulira bwajikatiliza nti untha aina kubeeranga nkazi makubwa ni kensaja tekirizwa na gama fa idha balagat 46 ila 60 fafiha hiqqa taruqatal jamal na gamba kasabiranga awezeza engamia sita wa arubain ngamia anam mukaga okutuka ku ngamia nkaga fafiha hikka awakati bako kubira nga awamu ngamia jibaita hikka yede wezeza enyake esatu okubira nga oyingide mwaka ogoku na naga twaru katal jamal yeduke do kubira nga erinyirwa nagamba tifa idha balagat wahida wa 60 kasazuwera nkaga mwem ila 75 okuta ku ngamia nsanvu mutano fafiha jadha awabira awamu jibaita jadha nagan faida balagat yani 76 ila 90 kasazuwera ngamia madha 76 ngamia nsanvu mukaga okutuka ku ngamia 9 fafiha bintalabon au munimu ngamia 2 jibaita bintalabon buliyemuga bajiita bintalabon zilizi bintalabon gabuliyemwe bewezeza emyaka 2 ngeyigide mwaka ogoko 3 nagan faida balagat 91 ila 20 kasazuwera ngamia madha 91 zuwezi ngamia 9 mwemo okutuka ku ngamia 10 mwabiri ila 20 wa 100 okutuka ku ngamia 10 mwabiri fafiha hikatani taruqatal jamal au mubeeramo hikatani hikatani zezile zuwera madha ezweza emyaka 3 nga zingide mu mwaka ogwokuna hikatani taruqata al jamal zibeera 2 nagan faiza zadati ala 20 wa 100 kasaze yongera ku 10 mwabiri fafi kulli 40 bint labon au mbulingamia 20 mulimu engamia madha au mbulingamia 40 mulimu engamia jibaita bintu labon eri emyaka 2 ngeyigide mugo kusatu wa fi kulli 50 hiqqa atembulingamia 5 mulimu hiqqa eri eweze ngamia yake 3 ngeyigide mugo kuna naga matu amal lam yakun lahu illa 4 min al ibil choko muntu yenna asingali wanga taweza ngamia 5 talina okujja kai ngamia nyazoka falaisa fiha sadaqa oyitakati wako zaka odaba katliza ni sababu tine sababu zinakubanga ziweze 5 illa ayasha rabbuha okujja konga yagaddo okusaddaka naga man fa idha balagat 5 min al ibli fa fihi sha kasazuwera ngamia madha 5 kasazuwera ngamia 5 au yenni saba kulaga ni saba katiza kongomela hadithi wadi yachitani kidde kwa likuntandikwa naga fa idha balagat 5 min al ibli fa fihi sha kasazuwera zimaro kwera ngamia 5 awo omuntu abakati wako kubera ngazuwamo e madha e mbuzi e mufafihisha wa hadha al hadithi rawahu al bukhari rahimahu allah tabaraka wa taala nolecho abebiti babakiriza hafizakumullah subhanahu wa taala eno yinyini yempa yazaka eno yempa yazaka mungamia nsaba owechi allah subhanahu wa taala biberenga bitigere kisobulunje era biberenga aberenga kiriza ntino tubyogedde kululwe subhanahu wa taala yeyeka alina ejjana era yeyeka alina omuliro yeyeka alina ejjana ila yeyeka alina omuliro wabarakallahu fikum wanafabikum wakatharallahu minamthalikum tugenda kutandikirawo tulabe ente tubelenga tusembyayo embuzi nendiga wajazakumullahu khairan.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.